Polisi wano mujinje tubulidde nga bweyo weeyise abantu abagamba okuba nti bakozesa emikutu egya TikTok abakazibwako ba content creators. Omuneno mulimu akozesa omukutu ogutibwa ogwa TikTok content creator. Omuneno mulimu akozesa omukutu ogwitibwa ogwa Zuula Gadgets n'omukutu omulala ogwitibwa ogwa Sozo Properties. Bakigamba okuba nti wano babadde bakozesa omwana omuto era ng'ono abadde atambula ennyo ku mikutu gya TikTok nga yeeyita erinnya erya Tukutuku Yugi. Era ng'ono babadde bagenzi bamukozesa nnyo mbikolwa ate ebyobuseegu. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu kitundu kino eky'ekibuga eky'ejjinja, Afande James Mubi, bw'abadde ng'awogezeganyamu ku Nina Bassa, ayongedde okutangaza ku nsonga eno era ng'ebigambo bye bibadde mu lulimi lunyaanyimbe.
Jinja Police, we have summoned the TikTok content creators, that is to say, the proprietor of Zuula Gadgets and the director Sozo of Sozo Property Consultants Limited. They are accused of involving children in sexualized content. There is a video trending involving a minor identified as Tukutuku Yuji. The content is very bad. It did warrant a minor to be in that video. Absolutely it did. It is our duty as police to protect all children, including their digital lives. Moving forward, the two content creators are hereby directed to remove all the existing bad videos from their TikTok accounts to stop with immediate effect involving children sexualized digital content.